xubno ku shal dareeray ururka hanraabta iyo waaxda fayadhowrka maamulka degmada Baydhabo iyo agab caafimaad oo shal gidiisan deersiin aan ku mid ah hanraabta danyartii ku dhaqanka amamka waqooyiga magaalada Baydhabo walaana sababta ka dambeeyay talaabadan iyo taa sidii kor sidii lan ku horseeday lahayd dhibaatooyinka caafimaad daran ku koy kora hanraabta iyo wulaada agabkan caafimaad ee la deersiiyay hanraabta ka dhaqanka amamka Baydhabo liba ku mid ah saabuun iyo waliyawalanka talgalay balaantintii nadaafadda kula dareeran iyo baaldiyaal si aan ku horseedana cudurrada halista leh agaasimaha waaxda fayadhowrka degmada Baydhabo Abshir Cali Xuseen iyo waliba soo ku horeyntii ugu hadalaya kaalinta fayadhowrka iyo doorkii ay ku qaadayaan sidii hanraabta danyartay ku nool ka amamka landeersi laaye adeegyada caafimaadka iyo ku horseeda kurana cudurrada faafa waa
gudoomiyaha haweenka iyo maaragtay iyo guud ahaan baahda ee dawladda hoose ee mayba meelan la hadirsiyeen ee haajin kid oo lan ka tala galay haweenka oo kaamkan ku nool ee siin ognu mayba la ka jaray maalmoon xilli kuleelada jara ee dareema kortaan kaam oo lahayn musqulon lahayn dadna ku nool ee hadii ii sheeg wal oo nadaafada saraalan ka gaado markaas iyo aan hayna meel ka yaab cudur baan tan ka dilaan markaas dartii walaan hadal shaanay ma wal oo ii sheeg oo gooni oo miyo ku filan meel laakiin meeb wax walaa nadaafad iyo guud ahaan markaa haweenka la ka hadlayo isticmaalayaan kaamkana ii sheeg assessment aan ka sameeyti geekana walaan la handeysi kulay meel rajayn ah aan wal ku badan intii markaas iyo ii sheeg ee hela doona
hindi alaysa gudoomiyaha ururka hanraabta degmada Baydhabo oo ay hormuud ku haytay barnaamijka ay waliba dhiniikiisa ay sheegtay in ay ku dadaalo doonana nolol iyo caafimaadka aad iyo dhallaanka ee magaalada Baydhabo
waliba booqnay kaamka jilbo kar kooreed anoo gudoomsada haweenka degmada aha ee agaasimaha faydhowrka degmada Baydhabo Abshir Cali Xuseen isagarniyaha booqni kaamkuna haddii kor ha booqni baahdiis iyo walaashay aragni baah kulli ilaahay dabool korto ee binaadin baahdiis may dabool koro ee tan hadal tan lamaad una taa ku jawaabniyo hadii haan ku badan una aragno una ka jawaaban kaamka hata masqul mahaysad walbada aasaasi ee ku maqan unoon maadaama una bulshadii una adeegana dadkii bulshadii codshoog hadalay uneena ee meel eraay meel hay'ado ee wasaarada qusayeen hadaba wasaarada hana saaciidi macnaha afkaan uno ka hadalana wasaarada sayidina ee ma hasantiyeen Umar Walbaniil suru neel garab taagan antii na caawida oo dadkana caawida oo dan yar caawida ee ma hasantay
ana ku mid ah dadka buqtaale ee gaar ahaan bilaantay la deersi agabkan caafimaad ee shalgidiisan iyo hadhawayan iyo ona si dalbadeen antii la sii kordhiya maadaama aan hadal la sii on ka filanayna
maay atina siin ku oosadaan intii ilaahay wal hasiin bi yasiin ku oosadaan wal kale oo reeta ka jaro manglahayna galbadaana sheene hato walni sheentan ilaahay kama hasan isiin ma hasantin
an maay maay la ree isaa nur aadan oo ka suun kaam kamid ee kaamka baydhowo leero magaaji jilbo sarmaanad saaysan in baaraga haytan dadoo masaakin ah oo maaragnaa dhibaateysan yamaay la raayso antamay baan ka kooyan gudoomiyaha degmada Baydhabo ee Hindiyo Isaaq Cali iyo maarna agaasimaha faydhowrka Abshir Cali Hussein ee yahana boogdan id alaal idii oo dad kun daneeyas oo maarna aragahay inii maarna may babaad aan garane inii wal haan ku siifayle inii oo aan qobdan ilaahay gaantis wal ka jirtu wal alaal wali oo maarna dhibaato ee dad kun isiin bisan aragahay tan geeka may balanshaynay wal nadaafad lili ee saabuun iyo maarna yaani antaas yalan shani alhamdulillah ilahi mas
kaamam ka magaalada Baydhabo iyo liba ka jare dad idan fara badan iska jiraan awlaadi iyo bilaan aan asay oo baahan daryeel iyo daaweyn joogto ah inkastoo laamo dawladda Koonfur Galbeed mar walba iyo ka dadaalayna sidii lan xaqab tiri lahayeen baahiyadka buqtaalaha